Surprise. More music on trendybeats.com.
Godfather, Prince Dudi Sykes, Nduno.
Nduno's in the house.
Yeah.
Baba Malcolm's in the house.
Hi.
Busy. Brother Dudi.
The bride graduate, ghetto na vitu vya kutosha, na ukitaka beto na fichwa kanyeti ndani ya boxer. Na chana anga kama jeti ama chopa, hit track iko sexy so na dedicated kwa ma porn star. Kichwa ni mtupu kama ghetto la mateja, mtoto hadharani wazi kama depo la wajeda. Tuko tofauti kama deko na macheda, au meja na scouti dauti kama veto ya kinega. Na randa ka helikopter ya commander wedi kota, marufu shombo samaki ulotanda di ferry poster. Na blaze kama kawa, mina base kama dawa, ona crazy shapagawa, chana jeez kama power. The Harbor Records, Dudi Sykes, Nick and Bishi, huna method, kwa booty size, vipi snitchy. Kwa hizi beats, shusha hits, kama unki wasi dismiss, street na jimix na majunki, yo.
Come on, unajiweza basi kupambana nami,
come on,
ukiteleza ndo, tapo sagarami,
come on.
Yes, na dunda zaidi ya kitenesi. So na vunga mjomba kaza kunidunda sonye pesi. Na sakata rumba saka mavumba daka wachumba. Zaidi ya kimbunga cheki wa so stable na vayumba. Na wa design ma MC kama babo. Kadadako ni zimi ibuka geto pige chabo. Na kunje noti wape reporti mwanangu uno jaribu kukopi. Kiona hautoki lisi lunduno. Kita kama dem kuna jam kama traffic. Kita ya manem julizi umenio na wapi na usikrem. Sonekani kila sem kama nyata shana kwenye game. Chani na masnish kama laki hii ni flammable. Karibu tutafakari msoto mkubwa na poy. Bambi kuwasingizia watoto. Na shika namba bado na tamba. Hili ndo yembe bro kanyaga twengi. Stereo ni panga msige na wembe.
Come on, unajiweza basi kupambana nami.
Come on,
ukiteleza ndo utapo sagarami.
Come on.
Sema wenzio ila kicheko chaleo kesho chakuwa kilio. Walo kuja walo fata woto mekimbia mbio. Siwaone kwa TV na siwasiki kwa radio. Mitishio siongopi kaka tunia Pinokio. Tega sikio vita yangu noma utakimbia mbio. Mini intro verse beat outro kitikio. Legendary Sykes fire. Waulize wenzio mimi Michael Jackson ila kuna kina niyo. Mi nyota yangu hiwe nyota yako hiyo. No dear mi wako jaku wapo wakina niyo. Usfosi kunya na tembo tau wa makario.